Radio Pulpit 657 AM, your daily companion.
Kunohlelo lapho sithi khona mphatlalatsane kungolosihlanu ekuseni mlaleli ngilithathe lelithuba ngikubingelele egameni elihle igama lenkosi uJesu Kristu wasena siphinde sibongeke nakumphathi ohlelo ukusibusayo ngaleli thuba but uNkulunkulu akubusise. Mlaleli kuleli viki iviki elalandulela iGood Friday lapho sibe sigubha khona usuku lokubethelwa kwenkosi yethu Jesu. Ake sibonisana ke ngezwi lenkosi senza amalungiselelo mlaleli silungise nenhliziyo zethu silungise ngakho konke ukuze siyomkhonza uNkulunkulu ukuze ke mlaleli ke sihlanganyele nabantwana bakaNkulunkulu, sihlanganyele nabazalwane, siyomkhonza uNkulunkulu. Makungabikho lutho oluyosenza ukuba singahlanganyele mlaleli. Ake sizilungiselele ke isikhathi sisekhona. Ake sithole izwi lenkosi laphayana kuJohane chapter 18, ke siqale ukufuna laphayana kuverse 1, sizwe izwi lenkosi ukuthi lona lithini. Isihloko sithi-ke ukuboshwa kukaJesu. Verse 1. UJesu esekhuluma lawo mazwi, waphuma kanye nabafundi bakhe waya phesheya komfudlana, iKhetroni. Lapho kwakukhona insimu angena kuyo yena nabafundi bakhe. Verse 2. NoJuda owamkhaphelayo wayeyazi leyo ndawo, ngokuba uJesu wayevame ukuhlangana khona nabafundi bakhe. Khona uJuda esethole isigaba samabutho nezikhonzi kubapristi abakhulu nabafarisi, waya lapho benezinhlanti nezibani nezikhali. Verse 4. Khona uJesu ekwazi konke okuya kumehlela, waphuma wathi kubo, nifuna bani na? Verse 5. Bamphendula bathi, uJesu waseNazarethi. UJesu wathi kubo, yimina. UJuda omkhaphelayo wayemi nabo. Kutheke ukuba athi kubo, yimina. Bahlehla nyovane, bawa phansi. Verse 7. Waphinda wababuza wathi, nifuna bani na? Bathi, uJesu waseNazarethi. Verse 8. UJesu waphendula wathi, nginitshelile ukuthi yimina. Uma ke nifuna mina, bayekeni laba bahambe, ukuba ligcwaliseke izwi alishiloyo lokuthi, kulabo ongiphe bona, angilahlekelwanga namunye. USimon Petro enenkemba, wayehosha, wayegenga inceku yomphristi omkhulu, wayinquma indlebe yokunene. Igama lenceku lalingumalkusi. Verse 11, verse lokugcina. Khona uJesu wathi kuPetro, faka inkemba emgodleni wayo. Angiyosiphuza yini isitsha ubaba angiphe sona na? Mlaleli, kuyasifundisa lokhu ukuthi izimo esibhekana nazo akumele kube yizimo esiyohluleka ukumkhonza uNkulunkulu. Nanoma isimo singaba njani mlaleli, kepha ke makungasenzi lokho ukuthi singamkhonzi, singamdumisi, singamphakamisi uNkulunkulu. La siyafunda ke ngoJesu. Izimo aye abhekana nazo, izimo mlaleli engathi namhlanje abaningi mlaleli. Futhi izimo lezo uJesu abhekana nazo, thina sengakadibani nazo. Yile zimo yana ezincanyana lesi. Kepha sesimhlubukile uNkulunkulu. Asisenawo umdlandla wokukhonza uNkulunkulu. Asena umdlandla wokumphakamisa uNkulunkulu. Abayebethu sesimphikile uNkulunkulu. Abayisisho lamazi ukuthi ngahlupheka kangaka kube uNkulunkulu loyo ukhona, ukhona yini ngempela. Kepha la uJesu sithi ke, faka inkemba emgodleni wayo. Angiyukusiphuza kanti isitsha anginike sona ubaba na. Ngamagama mbonge uJehova ebunzimeni, umbonge uJehova ebumnandini umbonge kuzo zonke izimo kholeqothi mbonge phefumulo wami uJehova ngakho ke ivesi loqala izwi lenkosi sithi ke uJesu uma esekhuluma lawo mazwi izwi lenkosi sithi ke waphuma kanye nabafundi bakhe wayaphesheya komfudlana iKidron ngaba amagama nesitha sakhe besazi la uJesu ayohlanganyela khona mlaleli ngivamisile ukusho ukuthi abaningi baye basaba ukuthakathi basabe yonke lento mlaleli kwesisikhathi sesabe negebengu singayokhonza mlaleli ufica ukuthi hey kusatshwa neyigebengu kepha uJesu izwi lwenkosi lithi ke akwazi lokho uJesu noma azi ukuthi isitha sakhe siyazi labahlanganyela khona ngoba isitha sakhe besiclose naye uyena ke owahamba wawenza ubudlelwane nabapristi nabafarisi labo abangazwani noJesu uJesu nanoma akwazi lokho izwi lenkosi ke waqhubeka nabafundi bakhe bayohlanganyela lapho umlaleli abahlali behlanganyela khona kuverse 2 bese izwi lenkosi ke owamkhaphelayo uJuda wayayazi leyo ndawo ngokuba uJesu wayevame ukuhlangana khona nabafundi bakhe khona uJuda esethole isigaba samabutho nezikhonzi kuba priest abakhulu nabafarisi waya lapho benezinhlanti nezibani nezikhali emlaleni izwi lenkosi ke baya lapho ngethe kuwe nanoma uJesu azi ukuthi uyakuvelelwa yini iBhayibheli lithi waqhubeka waya lapho mlaleni Kukuba izwi lenkosi lithi ke asinikwanga umoya wobugwala sibuye sesabe mlaleli ngakho ke izimo esibhekana nazo makungabe izimo ezizosenza ukuba singamkhonzi sikhululekile uNkulunkulu kepha izwi lenkosi lithi ke waya lapho kuverse 4 khona uJesu ekwazi konke okuya kumehlela waphuma wathi kubo nifuna bani na mlaleli akazange abaleke akazange athi dlulelani phambili angiyana uJesu mina kepha izwi lenkosi lithi ke azi ukuthi eke kumehlela iBhayibheli lithi ke wababuza wathi nifuna bani na kuverse 5 bese iBhayibheli lithi ke bamphendula bathi uJesu waseNazareth Kepha la uJesu uthi ke yimina uJesu mlaleli izwi lenkosi lithi ke owamkhaphelayo wayeminabo kuthe ke ukuba athi kubo yimina bahlehla nyovane iBhayibheli lithi ke bawa ngamamagama bamangazwa ukuthi why uJesu athi yimina ushukuthi huye ngempela yini ngokuba akusibanengi mlaleli abazolandwa bese athi ke yimina uyazama ukuphika ngakho ke bebazi ngempela ukuthi ke mhlambene uzathi angiyena uJesu bese ke uJuda uyasondela ke bese uyamanga kepha iBhayibheli lithi ke waphuma kuleso sixuku waya kuso sona lesi simzingelayo iBhayibheli lithi ke wafike wathi yimina izwi lenkosi lithi ke base behlehlala nyovane uma sebahlehlela nyovane mlaleli izwi lenkosi ke base bawa phansi kuverse 7 iBhayibheli lithi ke waphinda wababuza wathi nifuna bani na bathi uJesu waseNazareth uJesu waphendula wathi nginitshelile ukuthi yimina uma ke nifuna mina bayekeni laba bahambe ukuba ligcwaliseke izwi alishiloyo lokuthi kulapho ongiphe bona angilahlekelwanga namunye mlaleli sikhonza inkosi esinakekelayo uma uhamba nayo mlaleli uza kukunakekela la izwi lenkosi lithi ke akazange azifihle kubafundi bakhe futhi waphumela obala mlaleli wayesithi ke yimina uJesu ngakho ke uma nifuna mina iBhayibheli lithi ke bayekeni ke laba bafundi bahambe ngokuba nifuna bani nifuna mina kuverse 10 uSimon Petro enenkemba iBhayibheli lithi ke wayehosha wayigenxa inceku yompristo omkhulu wayinquma indlebe yokunene. Igama lenceku lalingumalkus. Kuverse 11 iBhayibheli lalithi ke khona uJesu wathi kuPetro, faka inkemba emgodleni wayo, angikusiphuza kanti isitsha anginike sona ubaba nami. Ngenxa yesikhathi sengizothatha leli thuba ngiliphindisele kumphathi ohlelo. Mphathi ohlelo, intambo kwezakho babaye lapha ekhaya mlaleli.
As easy as the touch of a button, the message of life on 657 AM.
Well, there is a time to search and a time to give up, a time to reap and a time to sow. Radio Pulpit wishes to be there at all times, even when you just need prayer. Send us your prayer requests by calling 067-429-7564 or email it to prayer@radiopulpit.co.za.
The search continues for top quality South African Christian music. If you are a new artist or releasing a new CD, then send it to Radio Pulpit. For more information, please visit the Radio Pulpit website. That's www.radiopulpit.co.za. Or phone us during office hours, 012-334-1200. Radio Pulpit, your daily companion. You and 657 AM and life. A winning team on the road to eternity.